Black Market Records.
Yeah. Jackie.
Magic Anger on the beat.
Majuka ni kama unarushama mikono Tingisha kichwa chungu sivunja kisogo Teremuka, teremuka, kakono kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Ati
kaleka dance, cheki kaleka dance Kwanzo kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizito kona relax Rusha mikono juni kama hujui kudance Ah, toa kofia na mkono kulia pa Panguza kiharabas, notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wa kando Ndo, ndo, ndo kisianda maithana madhando
Hey, mami ondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo tumedonjo Alisema ni first time but iyo ni uongo Siki enyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni pedi bitu Itu dani ya msitu iko na jitu Please tu nimemada hari wa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Roundi za mtaani kapata mia khalifa Mia kadhama mia kajipa Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA Teremusha, teremusha ngusha kakalita Alikula fish, kirimba, alikuja fish na rinda Na tuko east, tuliza venya alifanywa Mio ndoko lazima ondoka kama umezima Uliza Harry Grace venya alifanya
Alichoma mbogi wakadai kuokoka Hapa kauji kudance, nurudi kulometoka Ndani ya club fast na wamusho kutoka Rombosea boys fit nika kino inamota Oka, one night na mimi unaomoshwa Mio ndoko fanya tu kama kwa Umekosha, ukikam bash bila body unaondoka Vunja mifupa miondoko bado slow
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Banjuka ni kama unarushama mikono Tingisha kichwa chungu sivunja kisogo Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo ndoko Mamiyo mio 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 ndoko